gaaf lammeessa Yohaanaaf iyo Petro bere qaala irratti gugurdaa hin dhufeen iyo daghayyuwaa ta beeken ta labsuuni ta dagyahudiya duub eegiyan ishiya gaafete ishin jabeen maani qabde amma maqa maanitiin dhufte bere mahaalaa sun dubbii hamtuu dhuftiin caqasa won Petron jedheen Mateendo fula afuri Petro kalilum harqulqullo waaqa qabu haa dubbate daqqaaloleetiif iyo jaarolle kanuuwwan dansa nam naafaa sun lafa ka'et midhaasin isee hin dhargin duub wantan caqasa isee dagzra'iila hubedha kan nam naafaa ka ijjet kan is jabeen maqa iisaati lafa kaasen iisa ka iseen dhiftanii duub eegya waannin lubbu kasa kaase iisan kaam dubbii isa kitaaba akkasii dhargen ta kitaab zabbuura dhaqaach dad gominan ijaaredit dhufe gon qara ite jiraachisa iyo nam baasa isun kula irri dhargen duuniyaan kas nam dhibi akkasii hin jiru ka waanni nut kanne innin dandee dhufe nu baasu
qaallolee af maanguddoon akkama shangoot dubbii Petro asuurra mam ishiyaatiin in nam takkaa ak dansaa elmuu dhargetemu wo in nam qaraayyuu hi isheene nam naafa ka fayyiseennen Petro fuul dur ejjeta duub innaman sun gammi Petron won jedhuun naf dhabe duub Petroaf Yohaana kasayaa jedheniin duub hait wal gaafet Yohaanaaf Petro maan tolchinaa guddoo dhibamte maanan dubbii dhugaa nam lillum fayyisen won ishin dhugoonfannodit tanam maqa iisaatiin fayyisenitan maana iisa isaant dhise duub akkama didde Yohaanaaf Petro won ishin yet won iisaa hin dubbetinaa dhara.